Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Maisha yamejaa maswali, na kwa kuwa maisha yamejaa maswali, kazi ya majibu yanatoka kwa Mungu. Lakini Mungu hawezi kujibu mtu ambaye hajajiandaa. God answers the prepared. Tell your neighbor, God answers the prepared. Mungu anajibu aliyejiandaa.
Mungu anajibu aliyejiandaa.
Sio anajibu aliye na maswali.
Sio anajibu aliye na maswali.
Okay?
Yes.
God answers the prepared. But it still have power. You can take it anywhere you want to. So maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi natoka kwa Bwana. Cheche.
Yes sir.
Mwanzoni mwa mwaka wa falme huo wanatoka kwenda vitani.
Yes.
Ndiyo ilivyokuwa desturi yao.
Yeah.
Mwanzoni
mwa mwaka.
Mwa mwaka. Wafalme wanatoka kwenda wapi?
Vitani.
Vitani. So we will go to war. Mwanzoni mwa mwaka 2025.
Yes.
Tutaenda vitani.
Amen.
Mwanzoni. Kama ilivyo desturi ya wafalme miaka yote. Kwa nini huwa wanaenda vitani? Kwa sababu ya ku enlarge territories zao.
Yes.
Kwa sababu ya kuongeza territories zao. Unafahamu kitu chochote kiki remain static, kikibaki vile vile kilivyo, kina hatari ya kushuka kutokea pale. Kwa jambo lolote ili liweze kwenda mbali lazima liwe na movement na increase. So determine. Moja ya vitu ambavyo natakiwa uvipange kwenye maombi haya ya siku 21, determine to grow next year.
Amen.
Isiyo tu wishes zile za mwanzo wa mwaka. Wengi wanaweka visions January, but I would advise you buy diaries on December.
Yes.
Buy plan books. Kuna mtu mmoja niona juzi alikuwa anauza a plan, plan diary, planning diaries, yuko hapo ile dada. Alikuwa anauza vijitabu vya kwa ajili ya planning, na mimi nikamnunulia Wanda na Maana kwa ajili ya kuandika plans zao za mwaka 2025 ni zipi. Amen.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
I had mine. Mimi diary yangu imeshafika nusu sasa. Nimeanza kuiandika tangu Oktoba. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Nimeanza kuiandika tangu Oktoba. Nafikiri pia na nyinyi mna diary pia. Pale nje pia wanazo diary. Okay, thank you. I love this one. This is too ordinary. I like stuffs. So, buy diaries. Write things. Write plans. Mambo ambayo huwezi kuongea na watu, andika. Mambo ambayo ukiwaambia watu watakucheka. Mambo ambayo wewe mwenyewe unayaogopa. Andika. Madude dude mazito kwenye moyo wako, andika. Maviwanja mabilioni ya fedha, andika. Wewe andika tu. Andika tu. Andika mamipango yako. Mipango sio matumizi wanasema. Lakini andika. Andika budget utoi kwako, andika.
Yes.
Anayejua kesho yako ni Mungu, andika.
Yes.
Hakuna ajuaye mwakani wewe utakuwa nani. Please, yes. Andika.
Yes.
Biblia za Mungu hatafanya jambo lolote isipokuwa amewajulisha watumishi wake. Manabii siri yake. Mtu yoyote aliye na roho wa Mungu ana access ya kesho.
Yes.
Mtu yoyote aliye na roho wa Mungu ana access ya prophetic gift. Mtu yoyote aliye na roho wa Mungu ana access ya kipawa cha unabii.
Yes.
Kuweza kujua mambo yajayo, maana ndivyo alivyosema Roho Mtakatifu akija kwetu atatujulisha sisi mambo yajayo. So siku hii ya kwanza is very vital, na ndio maana nimemwambia mtumishi wa Mungu, mimi nipo tu. I was just around. Lakini mwambie mtumishi wa Mungu, help us to pray. Tusaidie kuomba kuongezewa nguvu.
Yes.
Ili tusichoke. Let us take serious these 21 days.
Amen.
Let us not take them for granted. Hallelujah.
Amen.
Let us take them serious. 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 Chochote kinachoupa mwili wako pleasure, stay away from it. Allow your spirit to be active.
Amen.
Allow your spirit to be active. Now, maombi kama haya yanakusaidia Mungu kukuonyesha what will you be next year?
Yes.
What should you pray?
Yes.
Uombe nini kama unaomba?
Yes.
Sababu kutia nia ya kuomba ni jambo moja na kujua cha kuomba ni jambo jingine. Kwa sababu changamoto ni kwamba Mungu ajibu maombi ya kila mtu. Mungu anajibu maombi ambayo ni mapenzi yake. Biblia inasema na huu ndio ujasiri sisi tulio nao kwake ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Kwa kazi ya siku hizi 21 ni kuyatafuta mapenzi yake ya mwaka 2025 na kuyaomba hayo.
Amen.
Kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu sio kila mapenzi yake huwa yanatimia. Ah. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Yanatimizwa watu wakiomba. Kumbuka, baba yetu uliye mbinguni ni sala.
Yes.
Mapenzi yako yatimizwe ni sala. Kwa maana yake yalikuwepo mapenzi yake, lakini kulikuwa na struggle ya hayo mapenzi kutimia.
Yes.
Until when men prayed, kwa sababu mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya wanadamu.
Yes.
Na mapenzi ya mbinguni sio mapenzi ya duniani. It has to be inahitajika mbingu ifanye hodi, alafu inahitajika mtu duniani aseme karibu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha hodi. Mtu atakaye nifungulia mlango, nitaingia kwake, nitakaa naye, nitakula naye. Huyo ni Yesu anasema, na bisha hodi. Tazama, na bisha hodi. Do you know, hata Yesu akirudi mara ya pili, hashuki duniani. Biblia inasema atahenga hapo juu. Kwa nini? Kwa sababu dunia sio mamlaka yake. Hata kanyaga ardhi. Atalikusanya kanisa lake, atalinyakua kanisa lake, alafu litamlaki mawinguni. That's what the Bible says. Tutamlaki mawinguni, sio tutamlaki hapa duniani. No, anasema kila jicho litamuona, kumuona tutamuona, lakini tutamlaki mawinguni. So watu wale waliotakaswa na waliookoka, waliomwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, watanyakuliwa kwenda kumlaki Yesu mawinguni. So it will not be Jesus coming to our doors, it will be us going to where he is, alafu tunakutana tunakumbatiana pale juu, and then together with him we are going up.
Yes.
Heri wale ambao watanyakuliwa siku ile. Heri wale ambao watamlaki Yesu mawinguni siku ile. Kila jicho litamuona.
Yes.
Lakini sio kila jicho litaenda. Ya kumuona tu, litamuona. The question is, are you ready? Are you prepared? He might come this Christmas. You prepare for the food, but Jesus is at the door. Glory to God.
Amen.
Glory to God.
Amen.
Fact ya kwamba Yesu anarudi mara ya pili haituachi sisi kuendelea na kazi nyingine. Biblia inasema atukute tukiwa tunafanya kazi.
Yes.
Atukute taa zetu zikiwa zimewaka.
Yes.
Taa ni nini? Taa ni roho zetu, ni maono yetu, ni yale mambo aliyotupa mioyoni mwetu, azikute zinawaka.
Yeah.
Akute roho zetu ziko active. Atukute tunafanya kazi. Anasema akija bwana harusi akazikuta taa za wale mabibi harusi nyingine zilishazima, walishakuwa tayari kufa, wamelala. Biblia inasema hivi, lakini kuna wale ambao taa zao zilikuwa zimejaa mafuta. Ask your neighbor, does your lamp has enough oil? So watu wengi huwa wanafanya maandalizi ya maisha siku maisha yakitokea. So siku hizi 21 zinatusaidia kuyajenga na kuyaandaa maisha yetu kule tunakokwenda. Kwa ajili ya kule tunakofanya nini watu wa Mungu? Kwa ajili ya kule tunakokwenda. 2025, from the beginning of the year to the end of the year.
Yes.
Tunakataa kwamba 2025 itatuzidi.
Amen.
Yes, kia. Sema haitanizidi.
Haitanizidi.
I will contain it. I'll manage it.
I'll manage it.
Itakuwa ndani ya uwezo wangu.
Itakuwa ndani ya uwezo.
Sema haitanizidi.
Haitanizidi.
Amen.
Amen.
Amina watu wa Mungu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We just want to put our spirits on active mode.
Yes.
Mwambie yako weka roho yako hiyo kwenye active mode. Ili kupokea. Kwa mfano tulivyokuwa tunaomba hapa, Mungu tuongezee nguvu, tunapokea nguvu kutoka kwako. Nguvu hazikuwa zinaenda kwenye kichwa au mikono, nguvu zilikuwa zinaingia rohoni.
Yes.
Rohoni, tunaongezewa nguvu rohoni. Kwa nini tunaongezewa nguvu rohoni? Hiyo ni njao ni nini? Mlete hapa. Alikuja kanisani anaumwa au amezidiwa na nguvu za giza? Ah, these demons. These are demons. I command you in the name of Jesus. Go. Go. Now. In Jesus' name. We don't talk twice. This is not your place. In Jesus' name. Dada, simama. Simama juu. Simama juu. Yesu amekuweka huru. Simama juu. Mwinue tena. Mwinue tena. Mwinue kwenye mikono. So, tunaposema tunaomba nguvu, Mungu utuongezee nguvu, Mungu utuongezee nguvu. Tunazungumza rohoni. Kwa nini tuongezewe nguvu rohoni? Hello?
Yes.
Kwa nini tuongezewe nguvu rohoni? Kwa sababu demons, mapepo ni viumbe vya rohoni. Okay?
Yes.
Biblia inasema ukizimia siku ya taabu ujue nguvu zako ni chache. Na kama ukizimia siku ya taabu, hajasema ukizimia siku ya raha, anasema ukizimia siku ya taabu. Manake taabu zina tabia ya kuzimisha watu. Kwa tukubaliane kwamba taabu ni kitu cha kiroho. Tabu ni kitu cha kiroho.
Yes.
Au tabu zinakuwa na influence ya rohoni. Na lengo lake ni kumzima huyo mtu. Neno kuzimia ndio kunatengeneza neno zima. Kwa maana yake huyo mtu alikuwa anawaka au taa yake inawaka. Then kikaja kitu kinachozimaga vitu vya watu. Kwa anaposema ukizimia siku ya tano. If you faint in the day of trouble, anasema nguvu zako ni chache. Kwa hiyo siku ya tabu inaweza ikawepo. Lakini hatupasi kuzimia. We supposed to strive even in the days of trouble. Kwa hiyo hata siku za taabu tulipaswa kufanya nini? Kuwa active, kuwa na nguvu, ku move forward.
Yes.
Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Now you need to acquire a lot of strength. Ili hata siku ya taabu ikitokea, watu washindwe kujua una taabu au huna. Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Sitazimia wala kuzima.
Sitazimia wala kuzima.
Sema sitazimia wala kuzima.
Sitazimia wala kuzima.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Sema siku ya taabu.
Siku ya taabu.
Ikija kwangu.
Ikija kwangu.
Sitazimia.
Sitazimia.
Sasa sema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Kwa kinachomfanya mtu azimie si kwamba taabu ni kubwa. Kinachomfanya mtu azimie ni uchache wa nguvu.
Yes.
So what is the solution? Kuwa na nguvu.
Yes.
Simple. Kuwa na nguvu, mtapokea nguvu akisha kuja juu nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nijaze nguvu. Roho Mtakatifu nijaze nguvu. Roho Mtakatifu nijaze nguvu.
Yes.
Amen.
Amen.
It is very important.
Amen.
It is very very important. Lakini namba 2 tunaomba maombi haya nitaanza prayer point ya kwanza kesho. Lakini nakupa utangulizi uelewe why do we do these prayers of the end of the year. Most of time miaka mingi hatakuwa tunafanya hivi. Most of time I was doing myself. Now kile ambacho nilikuwa nakifanya mwenyewe I want us to share. Niwahi kumuuliza mtumishi wa Mungu mmoja mkubwa sana duniani. Sio wa Tanzania lakini from far away nikamuuliza kwa nini huwa kunatokea vitu vingi sana vya ajali majanga at the end of the year. Akasema simple, watu wanatafuta nguvu. Watu wanatafuta nguvu, watu wanatafuta power to take over next year. Hakuna anayetaka kushuka zaidi alivyokuwa mwaka huu. Ni sisi tu ndio huwa hatuna determinations. Lakini watu huko duniani wameapa hatuwezi kushuka, msaidia asimame. Mungu ameshamfungua. Tulia simame. Give her some water. She'll be fine. Pole pole. Kaka umekuwa mkali sana. Pole pole. Mpeleke kwenye kiti chake. cha raha. Can somebody be loving enough to give her water? I wish I would have my bottle of water here. Yeah, give her water. Okay. I said thank you because she didn't say thank you. So I said thank you on my behalf. Bwana asifiwe sana.
Amen.
So simply, we are seeking power before God. So nataka utreat maombi haya kama mtu ambaye ameenda kijijini kwao. Kwenye mti mkubwa limbuyu kwa mganga. Kuchukua nini? Nguvu za kumalizia mwaka na za kuanzia mwaka. Kwa hiyo mgeukie jirani yako, mwambie siku hizi 21 nitakuwa wanakuja kwa mganga kuchukua dawa. Kwa siku mganga akimtuma mtoto wake hapa kuja kukupa dawa, usiulize maswali. Chukua dawa ya siku hiyo, nenda kafanya maisha.
Yes.
Siku ukija hapo kamkuta mganga mwenyewe, chukua dawa, nenda. Siku ukija hapo umkuti mganga wala mtoto wake, we chukua dawa, ondoka. So be serious. Deal with everything that you have seen this year na utaka kukiona next year. Plan. Write all the things. Kwa unapokuwa hapo kwenye atmosphere hii, kuna ideas zitakuwa zinakuja kwako. Kuna mawazo yatakuwa yanakuja kwako. Kuna vile unavyotaka. Sasa ukiwa unaomba, roho Mungu atakuwa ana unfold what the future holds. Unapokuwa unaomba, roho Mungu anakuonyesha 2025 inakuaje kwako. Unaweza ukawa unasema au itakuwa ni my illusion. Hizo illusion andika. What is impossible to men, it is possible to God.
Yes.
Koro yako inapokuwa inaomba hapo, unaweza ukaona kabisa next year unamiliki shopping mall yako. Mtu wa Mungu, usipate mashaka. Andika. Just right. Just right. Kwa sababu as I'm talking to you now, I have a special book ya maombi ya kila siku kwa ajili yako 2025.
Amen.
Yani 2025, mimi na wewe tutakuwa tukiomba pamoja kila siku. Yani kila siku. Whether niwe niko London au niwe niko Tanzania, there is an hour that we'll be praying together every day.
Yes.
Kwa nini? Kwa sababu sisi tumeshajua nguvu zetu haziko kwa wanadamu. Nguvu zetu haziko kwenye fedha. Bwana ndiye nguvu zangu. Daudi anasema Bwana ndiye nguvu zangu na kupenda sana. Bwana akiwa nguvu zako, huwezi kumkimbia, utamtaka siku zote. Anasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Kwa nguvu zake ni za kutakwa. Nguvu zake ni za kutakwa. Kwenye maisha huwezi kutoboa kama haziko nguvu zake. Huwezi watu wa Mungu, huwezi kutoboa kama hauna nguvu zake mawili. Either uwe na nguvu zake au uwe na nguvu za mganga. Sasa wewe ulivyo muoga, uganga uwezi, uchawi uwezi. Ni heri kukaa na Bwana.
Yes.
Yesu amekubadilisha wewe kuloga uwezi. Siku hizi una upendo mwingi. Uwezi kuchukia. Kasirika siku hizi yenyewe unachelewa sana. Ndio kile ninakwambia, siku hizi kwenye kukasirika unachelewa mno. Umekuwa na upole mwingi mno. Hasira zenyewe za kwako ziko mbali sana siku hizi. Ena na ukikasirika unaikuwa umejilazimisha. Mgeukie na kwambia, nakujua hata ukikasirika unakuwa umelazimishia. Bwana ameshashughulika na moyo wako. Haleluya. Wangapi wanasema Bwana ameshughulika na mioyo yao?
Amen.
Hey, unasahau unakasirika, unasema huyu nitamuua, nitamuumiza, nitamfanyia ubaya. Ukija ukitulia peke yako unasema hivi, Bwana, yumkini kwamba ikikupendeza, roho yangu naipate amani. Amina watu wa Mungu.
Amen.
So maombi haya tunayoanza na tulioanza leo Mungu ametusaidia, tumeomba Mungu atuongezee nguvu. So tomorrow we'll do something. Tutaanza na prayer point yetu ya kwanza. Tutakuja hivyo mpaka wakati unadhania unaenda likizo, holiday. Kuna mtu anaenda mahali mwenzako ku recharge. So you need to be very careful. Don't take this end of the year lightly, eh? Take it serious. How you are going to start next year matters a lot on how you have finished. this year. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana Yesu apewe sifa sana.
Amen.
So kesho kuanzia asubuhi tukiamka tutakuwa na maombi ya shukrani mbele za Mungu. Unaweza kama una mambo mengi ya kuomba. Prayer point ninazo mimi mtumishi wa Mungu. Mimi ndo mchungaji wako. Utazikuta jioni.
Yes.
Kwa kuanzia asubuhi ukiamka fanya maombi ya shukrani mbele za Mungu.
Yes.
Mshukuru Mungu angalau umefika Disemba.
Amen.
Mshukuru Mungu umeanza kuitembea Disemba.
Amen.
Mshukuru Mungu kwamba uhai wako umehifadhiwa.
Amen.
Mshukuru Mungu kwamba adui ya kushinda mbele yako. Mshukuru Mungu kwamba kuna vita nyingi zilipangwa kukumaliza mwaka huu lakini hazikukumaliza.
Amen.
Mshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji aliyekupa. Mshukuru Mungu kwa ajili ya huduma yetu.
Amen.
Mshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu, marafiki aliyokupa mwaka huu. Kuna watu mwaka huu wamekuwa kwako ni faida sana.
Yes.
You never thought that they would be your friends.
Yes.
But somehow you met with the kind of friends.
Yes.
They've opened you a certain door. They've been a friend to you. You have prayed with them. Come on, you need to thank God for that.
Amen.
Tusikimbie kusema, oh baba, tisawa naelekea mwaka 2025, navunja mapepo yote yaliyo mbele yangu. Thank God. Thank God for everything that happened this year. Thank God. Praise him. Wake up with praise tomorrow. Praise him. Praise him the whole day. Praise him. Njoo kwenye ibada full of praise. Mana nikuwa naambia kwaya, leo, I told Cheche, leave them, let them praise. Let them praise God. Let them praise. We need to praise him. We need to praise him. He is worth of our praise.
Yes.
Anastahili sifa zetu.
Amen.
Anastahili sifa zetu kwa sababu kuna vitu na vifanya ambavyo macho yetu havioni. Ila amevifanya.
Amen.
Ile fact yo kwamba tunaambia hivi, Mungu ameumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Maana yake anafanya vinavyoonekana na visivyoonekana.
Yes.
Anatuokoa na hatari zinazoonekana na zisizoonekana. Anatupa ushindi unaoonekana na usioonekana. Anatufungulia milango inayoonekana na isiyoonekana. Anatupa connections zinazoonekana na zisizoonekana. Kuna vitu vimetokea kwenye maisha yetu nadhania ni akili zetu. Kumbe yeye Mungu alisogeza hiki hapa, akasogeza hiki hapa, akasogeza hiki hapa, akasogeza geza hiki hapa. Ni nani kama Bwana?
Hakuna.
Nasema ni nani kama Bwana?
Hakuna.
Shout hallelujah.
Hallelujah.
Nitaka Mungu kila akisikia sauti yangu, asisikie mnongono. Asisikie nunguniko. Asisikie lawama.
Yes.
Kila akisikia sauti yangu inamwambia asante.
Yes.
Asante kwa kuwa kuna mambo ambayo sijayaona. Ila umeniepusha nayo mbali.
Yes.
Kuna vikao ambavyo vilikuwa vinajadili maisha yangu kwa ubaya. Sikuingia wala sikuviona ila ulibatilisha mashauri yao.
Yes.
Uliavuruga mashauri yao.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Sijui kwenye mji huu ni nani na nani. He has planned, they have planned my downfall. But look at you God, this is 2024 December.
Yes.
And I'm still here bouncing.
Yes.
I'm still here bouncing.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
You don't know ni nani na nani. Walipanga hiyo nafasi yako wampe mtu mwingine. But look at you. December is here. You are still there. You are still there.
Yes.
You are still there.
Yes.
I look at myself for instance. Ah. Kama si mkono wako. Mkono wako. Ningekuwa kama si mkono wako, mkono wako ningekuwa wapi. Kama si mkono wako,
kama si mkono wako, kama si mkono wako.
Hallelujah.
Amen.
So you look at everything that God has done this year. Biblia inasema ingieni malangoni mwake mko shukrani. So let us use this first day. Yaani useme hivi, mimi nina haraka, nina mambo mengi sana ya kumpelekea Mungu. Mtu wa Mungu, kabla hujampelekea hayo mambo mengi, yakumbuke mambo mengi aliyokusaidia. Look at your life. Details of your life. Kuna watu wengine hapa mwaka huu hamkuwa mmepanga, hamkuwa mnajua kama mtaweza, lakini una biashara saa hizi.
Yes.
Hallelujah. Wengine hamuamini mnachokiona, hauamini macho yako. Mungu amekupa mahusiano yanayoeleweka baada ya mapito ya muda mrefu. Angalau saa hizi unasalimiwa asubuhi, mchana, jioni kama dozi. Mashuhuda wa hayo waseme amina. Ni mwaka huu huu. Mwaka jana tu hapo 2023. Kidogo wewe uwekewe oksijeni. Ulikuwa hupumui. Vitu vimevuruganya, unataka kufa. Lakini naona mwaka huu Bwana amekushangaza. Tizamu unavyomaliza huu mwaka. Amen. We have to find out reasons. Maombi ya shukrani hayatakiwi kuwa mafupi. Hayatakiwi kuwa mafupi. You need to have very long prayer points of yani the whole day of tomorrow. Watu wakuuliza kwa nini hauli? Nimefunga ili nimshukuru Mungu. I have taken a pause. Kila sana unaposikia njaa unasikia hamu ya kula. Una cease, una stop. I've said God, no. I want it because today I'm planning to thank you properly.
Yes.
Yani kesho kama unaweza kununulia marafiki zako pale ofisini lunch, wanunulie wao lunch wakati wewe huendi lunch. Ambie leo go and eat. This is the lunch. Nenda pale tafute gate man pale, mfuate gate man pale ofisini, mfuate mdada mfagiaji, mwambie go and have a breakfast. Go and have a lunch. Yani kesho kuwa tajiri mahela.
Amen.
Gawa lunch, gawa breakfast. They may not know what you're doing. Huh? They may not know what you're doing. Lakini ndani ya moyo wako umejaa shukrani. Adui alipanga kunizamisha kwenye matope. Lakini Bwana umeninusuru. Bwana umeniokoa. Bwana umenisaidia. Unajua, because I'm on the platform and I'm on the stage, so whatever I'm facing, whatever that goes on kwenye maisha yangu is publicly known and seen. Kwa Mungu anayoniepushia, most of them yanaonekana. Lakini wewe hatujayaona. Ni nani ajuaye kama adui atataka kupoteza hata kabla hujaonekana? Kwa sababu wewe unaanza kuonekana 2025. Mshukuru Mungu kwa kukuhifadhi mwaka huu. Alafu uone kama atashindwa kumalizia siku zilizosalia.
Yes.
Moyo wangu kesho haujajaa maombi. Moyo wangu kesho umejaa shukrani. Umejaa shukrani. Nimekuja mbele zako kwa shukrani. Nimekuja kusema asante.
Amen.
Nimekuja kukwambia asante. 2024 ilikuwa ngumu kwa wengi.
Yes.
Hata kwangu ilikuwa ngumu, lakini Mungu, December is here. Kuna maeneo kabisa kabisa. Kuna siku kabisa inakuzungumzia habari zako. Achana za kwangu kwanza. Za kwangu ni nzito kuzitafakari. Lakini wewe unajua kuna siku kabisa uliamka kabisa unajua leo naumbuka. Lakini siku ilivyoisha.
Yes.
Ah! December is here.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Yesu amekufaja kufaa.
Amenifaa.
Nauliza mwaka huu amekufaja kufaa.
Amenifaa.
Sema kwa sauti yako yote asante Yesu.
Asante Yesu.
Umenifaa.
Umenifaa.
Nataka mtu atakayetunga wimbo wenye maneno haya. Yesu umenifaa. Amen. Umenifaa sana. And please when you praise song. Baba umenifaa sana. Yani Mungu wangu umenifaa sana. Yani umenifaa mno. Haijawa mzigo kukubeba, imekuwa ni faida. Imekuwa ni faida kwangu, imekuwa ni faida. Yesu umenifaa. When you go to God only, bra, you know, most people think to be spiritual is to be on ra. Yeah. Serious. Katika jina na vunja. Napiga mapepo. Toka shetani. That is good, but do you know Abraham never fasted? Abraham hakuwahi kufunga. But he was so close to God than you. But you know what made God and Abraham be close? The man was full of gratitude. Yani moyo wake ulikuwa unamshukuru Mungu na kumpenda Mungu kiasi kwamba hata Mungu alipomwambia nipe mtoto wako akamwambia hivi nakujua unaweza kufufua wafu chukua. The Bible says he catched the revelation of knowing. Do you know hata kutoa thanksgiving to God is a revelation? You need to be revealed. Kwa sababu Mungu anaweza kufanya vitu maishani mwako na usione kama ni Mungu amefanya. Ukadhania hizi ni janji janji zangu akili zangu, you know kizungu changu, you know something together. I'm looking, is it you? Ni wewe. Unaangaika nyuma tena. Maira na ni wewe. Mtumishi. Mwana mpotevu. Karibu. You can think in a way that you think, ha? Sikio biashara imeenda vizuri sana. Njia 18 za kuinuka kibiashara. Mungu anakucheki mingi anasema wewe njia 18 wewe. Wewe bila mkono wangu wewe ungepita. Kuna vitu anafanya ambavyo hatuna maelezo navyo. Ukimchukua yule pisi yule. Kamwambia pisi njoo hapo nipe maelezo. Nipe njia 7 za kwenda China kwa mara ya kwanza. You know she would just end up him saying one day I went to church. And my man of God just asked me. Boom, boom. Kwa. Kwa nini ilikuwa mimi? I don't know. Did pastor knew kwamba nilikuwa na uhitaji wa kwenda huko? No. When I remember her testimony, I'm shocked even myself. Because I'm going to muliza tu, panga. I was just, if you remember the day, yeah? Ni kuna vizu namuja, panga, plan. Akasema, pastor, I have everything written. See, this is the reason why I'm saying right. Because you never know saa ngapi bwana anaweza kutokea. Kwa huyo hawezi kwenda kule nyumbani kwa wachaga wenzake akaambia, sasa sikilizeni jamani. Njia nani za namna ya kwenda China? Kuna gundua the whole journey from that moment is monitored by God. Kuna watu wangapi mmefungua maduka mwaka huu? Hukuwahi kuanza kufungua duka mwaka huu lakini Mungu amekusaidia. Yeah. Duka limefunguliwa. Akina cheche. Yes, sir. Yule pale huyu. These are things ambazo wewe mwenyewe ukiangalia you are amazed. You are amazed of what God is doing in your life. Ni kweli you are working but the results zinazotokea hazifanani na ile ndoto uliyokuwa nayo. Ni kama Mungu anapiga hatua zake katika hatua zako. He deserves thanksgiving. So thanksgiving is not a wastage of time. Tell your neighbor, thanksgiving is not a wastage of time. Yes. Sasa, leo ibadani uko na program gani? Leo tunashukuru Mungu tu pale. Tell again your neighbor, thanksgiving is not a wastage of time. So please, kuanzia jioni ya leo, take a moment. Go through your life. Amen. Anzia leo, alafu rudi nyuma. November, October, September, August, July, June, rudi nyuma. Anza kupita kwenye njia za maisha yako. Yes. And see what the Lord has done.
Amen.
See what the Lord has done.
Yes.
moyo uliojaa gratitude, Mungu ataubariki siku zote.
Amen.
Ataubariki siku zote. When the Bible says mshukuruni Bwana kwa kila jambo, it mean, the Bible means it, mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Whether it's big or small, thank God. Because you never know what has been rescued so far.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
When my father went to be with the Lord, every time when I wanted to feel sad, kile nataka kusikia huzuni, I was reminded by, do you trust in heaven? Do you believe in, I remember Prophetess Beverly Angel inipigia, akaniuliza swali moja tu, do you believe in heaven? Kambia, yes mom, I do. Are you sure? Kambia, yes I do. Do you preach that people should go to heaven? I mean, yes, I'm. Are you planning to go to heaven? I say, yes, I do. Akasema, now, if you worry and you are sorrow because of the departure of your dad, ukihuzunika kwa sababu ya kuondoka kwa babako, it means like, huna uhakika na mbinguni. I mean, no, mom, it's just that I'll miss him, you know. There is this missing. I can be, that's high level of selfish. You are too selfish, son. Nikamuliza kwa nini? Asa, kila mtu anapambana ingie mbinguni. Mwenzako kafanikiwa kuingia mbinguni. Wewe unahuzunika kwamba ameingia. Kwa sababu nitaka kuwa naye hapa. Then I said to myself, hata mimi ningiiona mbingu hivi, alafu na cheki duniani, na iona mbingu, na waacha. So my heart was comforted by heaven. Nikasema nitafute jambo la kumshukuru Mungu kwenye hii. A friend of mine wrote me a message, akaniambia, I wish I was you. I wish my dad would leave. Sababu na yeye babake aliondoka. I wish my dad would leave where you are. Yani ningekuwa hapo. Afa babangu akafa ukiwa hapo. To come to realize why, akasema hivi, at least babako amekuona ukiwa kwenye full potential of your calling. Amekuona ukihudumu. Amekuona ukifuata, kwa sababu kuna wengine wazazi wao wameondoka wakiwa hata hawajui watakuwa nani. And so in everything we should find something to thank God, whether in death or in life, we should always find something to thank God. Mimi nasema, mimi baba yangu aliondoka nikiwa mdogo, mshukuru Mungu kwamba ameondoka ukiwa mdogo, lakini imepambanwa vita mpaka saizi uko hapo ulipo, and you are safe and sound.
Yes.
Thank God you are here. Look at you. Look at you. Unafikiri na nani amepambana wewe umefika hapo ulipo? Ni kwamba ulikuwa bright sana shule, eti mtumishi. Mkono wa Mungu umetusaidia. Ngio kile nakwambia, whether in death or in life.
Death or in life.
Tuna kitu cha kumwambia Mungu asante.
So
tomorrow, that's our prayer point.
Yes.
We'll just go to God and storm heaven with our thanksgiving.
Yes.
Count. Please count your blessing. Count your blessing. Look around. Yani, kitafute kitu cha kumwambia Mungu asante. Tafuta. Pekua maisha yako. Pekua. Misala yote uliyoponapona ofisini. Geukia jirani yako, mwambie Bwana amekuepushia pale. Ulikuwa ufukuzwe kazi wewe. Jamani, nao watu wakusema hai, wakusema asante mbele za Mungu.
Amen.
Thanking God is not bankruptcy of prayer. Mtu anayemshukuru Mungu na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa na shukrani, si kwamba hana maombi. Man of thanks be giving a man of power.
Yes.
Watu wa shukrani ni watu walio na nguvu. Watu wa shukrani ni watu walio na light spirit. Light spirit. Sema ninacho kitu cha kumwambia Mungu asante.
Ninacho kitu cha kumwambia Mungu asante.
I have something to tell God. Thank you.
I have something to tell.
Hallelujah watu wa Mungu.
Amen.
And then tukija jioni sasa tutaingia in full potential of prayer za kumaliza mwaka huu.
Yes.
Amina.
Amen.
Target yetu tunapo maombi haya mwisho wa mwaka ndani ya hizi siku ambazo tumekuwa nazo za maombi ni ku yafunika maisha yetu na kuyaficha na kuficha vitu vyetu na watu wetu adui asiwaone. Ulimwengu wa roho unapodai kafara za watu damu zetu zikitakiwa huko zikageuke moto atakaukataa.
Amen.
So don't miss any single day. We have a job to do. Hallelujah. I need you to read the scripture inayosema wafalme huenda vitani mwanzoni mwa mwaka. Thank you Jesus.
Samuel wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya.
Hawajasikia Samuel wa ngapi?
Samuel wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza.
Samuel wa pili sura ya 11
kuanzia mstari wa kwanza.
Kuanzia mstari wa kwanza. Samuel wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Karibu.
Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amon wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu.
Naomba usome tena.
Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye.
Rudia tena mstari wa kwanza.
Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya.
Hata ikawa mwanzo
wa mwaka mpya.
Hata ikawa mwanzo wa mwaka
mpya.
What is happening mwanzo wa mwaka mpya?
Wakati watokapo wafalme kwenda vitani.
Wakati watokapo, maana yake this is the regular thing.
Yes.
Umeona mstari ulioandikwa?
Yes.
Wakati watokapo. Manake ni kitu cha kimazoea, ni kitu lichozoea wafalme kufanya. Wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Ni kitu ambacho wafalme huwa wanafanya mara kwa mara. Wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Kwa manake kila mwanzo wa mwaka kuna wafalme wanaenda vitani. Na understand, mtu anashinda vita kulingana na nguvu yake alionayo. Mhubiri anasema sio wenye nguvu washindao vita.
Yes.
Si ndio?
Yes.
Alafu anasema wakati na bahati wapata wote.
Yes.
Maana yake how we use time and chances determine who wins in the war. Namna tunavyotumia wakati na bahati zetu kwenye maisha inaamua nani anashinda kwenye vita.
Yes.
Namna tulivyotumia mwisho wa mwaka inaamua mwanzo wa mwaka wa falme unapoenda vitani nani anashinda. Kwa hiyo unaona watu wanasongeza makafara mengi mwishoni mwa mwaka. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta kushinda vita za mwanzo wa mwaka. Vita za mwaka husika hazipigani katikati ya mwaka. Vita za mwaka husika zinapigana mwanzoni mwa mwaka. Now it matters a lot how you end the year. Unavyomaliza mwaka inaamua unavyoanza mwaka. Unavyomaliza mwaka inaamua unavyoanza mwaka. So we will be in prayer. Tutakuwa katika hali ya maombi kwenye hii December.
Yes.
Whether tutakutana hapa au hatutakutana hapa, lakini vivyoote hivyo tutakuwa na maombi mpaka Christmas.
Yes.
Kokote tutakokuwa, be in prayer.
Amen.
Alafu takapojitengeneza na kukusanya nguvu mbele za Mungu na kujiweka sawa mbele za Mungu mwishoni mwa mwaka. Determine. Wakati huku na huku kuna sherehe mbalimbali na watu wanafanya spending za kila namna, set apart, nakupa ushauri, set apart your crucial sacrifice. Proper. Determine 2025 haitakuwa ngumu kwangu. This is my seed, Lord. Hii ni sacrifice yangu. Nitaomba, nitafunga, lakini pia nitatoa kafara zangu mwisho huu wa mwaka.
Yes.
This is time when many are going to the holidays. Hmm? When they have budget for holidays, please have budget for sacrifice too.
Hey, man.
Amen. It's very important. It's very important. Hizi ndio siri ambazo watu wanafanya na hatujui kwa nini Mungu anawapeleka hatua anazowapeleka. Tunashangaa tu, watu wanainuka, wanasogea, wanapiga hatua. So tomorrow I'll talk to you more about this. Na Mungu najua atatusaidia. Lakini amka asubuhi ukiwa umejaa moyo wa shukrani.
Amen.
Alafu jioni tutaanza sasa kuutafuta mwisho wa mwaka huu kwa maombi.
Amen.
Tusimame. Baraka inatajirisha na wala haichanganyi majuto. So every day be a seeker of blessing. Be a seeker of what? Blessing. Unayo nafasi ya kufanya kitu chema kwenye nyumba ya Mungu, kwenye madhabahu, kwa wazazi. Don't hesitate. You don't know hicho kitu kinatakiwa kukusaidia wapi. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Nilikuwa natoa tu shukrani zangu. Na mimi huwa nikishukuru huwa nashukuru lisaa. Kwa hili niwasaidie waliofunga, naomba tusimame. Bwana Mungu akubarikia na kukulinda.
Amen.
Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake na kukufadhili.
Amen.
Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukupa amani.
Amen.
Mungu akujaze nguvu zake kwenye mfungo huu.
Amen.
Kwenye maombi haya.
Amen.
Hautapungua wakati wote.
Amen.
Hautachoka.
Amen.
Hautazimia.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo itakuwa heri kwako. Itakuwa heri kwako.
Amen.
Itakuwa heri kwako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.